garki golle der wakkati e etol golle golloɓe gomnati no tawa der hakkillo ardiɗo gomnati sanne. Gam majum ndu waɗi ko ɗum ƴami ƴewtinaki waɗe ko watta laabi keɓake dow ko yaawi, misali dow filla hawju garki golle nder wakkati ki, eno waɗe ko tawe golle golloɓe gomnati ettirama no fonditi. Ɗo nder ministére kawjiɗo filla golloɓe gomnati Amadou Sale Oumarou, kawjiɗo moƴƴinol golle sarusuji gomnati.
Warɓe foti e batu o haaluɓe fuu haalayna e dow fi no watta ko tawe himɓe ngara gollal wakkati mo heƴana on endam haala dewtere rese tawe garɗo fuu winde inde mum e wakkati mo yotti, wiya ɗum ɗon kay wala no laaɓi sanne, saabu himɓe hewɓe fuu no wawi fende dow majjum, waɗa guyka dow majjum. Ɗum saabi ndene neka hoorejo gouvernement o wi himɓe hawjinaɓe gollal ngal endan jiida ko watta ko tawi ɓe keɓa dabare keso ko moɓe mbawi hoƴude gam batte Allah e tokkitade golloɓe endan gara wakkati kani warde nde endan. Tawi minen kay du min ƴeewi no laawol dow filla ko darta machine joƴƴine laatiɗo garɗo fo se tugga honndu muɗum, tuggol honndugol du tawi no walla jomum heɓa naatale suudu bureau mum woni ɗon, tuggol ngol du waɗa machine odu konɗan hooƴa inde jomum e wakkati mo wara naati e golle e wakkati wonno wurto fa yagere hewɓe fuu ngalan tugga kolli mu'en se gari bureau gollidol e machine o ndenne ka ɗum saabi ɗum tiiɗi min
sao
nde noyi wonno waɗe dow filla etol golle golloɓe gomnati ɓeene
jon
o dabar tawa ɗon enda o dabar no laatiɗo dartina hakkunde neɗɗo ka e mawɗo muɗum ƴeewa wiya a golle ma woɗi a ɓeydanama fa jaati woɓɓe no yaani yiya mawɗo mumen wiya ɓeydinan jonka andumani heɓa mi yaha yeeso seɗɗa kalay. Joni noon dabare gonɗon tefe fa waɗe o endan sarusi amin waɗino wakkati no miilo no watta ko tawi ɗum ɗon haɗama horejo gouvernement o hokki laawol hawjiɓe sarusuji leydi ɓen endan ndaar no watta ko tawi heɓa dow ko yaawi dabareji kesi no watta ko himɓe golloɓe ete ɓe ɓeyde e nder golle maɓɓe
et être implanté dans les meilleurs délais.
De sigile keso o ne fuɗɗete nawtorede
vraiment nous voulons que 2019
komin ɓuuri yidde hannde ndeni woni duuɓinaɗe sappo e jeenayi o tawe kulle ɗe fuu komin kaali ele hawrinde enɗan joƴƴinama tabintinama e dow ko yaawi yaawi heɓa golleji ɗi enɗan fuu gaɗa no hanniri eno woɗiri
mise en œuvre.